obudde buwungeera za kwagala jendeno kutegekedde ebiwoma byoyagala byonna mbimanyi mu luzungu ne mu luganda baby saasindaba kuswama abatakimanyi nti oli muntu wange bacampiona bakusamba banja bakozesa program zomanyi jonsanga obalunga basuka obamumwanaoba nebasa mumwanaoba masuka obamumwanaoba nebasa turana mukasiriseyo mu kisenge kyaffe kitiibwa ne tukikuuma wansuula dda mu kitimba onfula owingiremu nga musaayi mu mutima ne mu magumba switi nebaza bakukuuma wesiri ne bakuwoyawoya ye katonda yakutonda obudde buwungeera za kwagala jendeno.